dajimsafi.com
and the music. It's just God, I many bless, na many talk, ulali nkuta. Dreams iko valid, so rebellious, Queen Kunta. My message iko clear, toka na leto kwa idunia that I should go for it. Hakuna kitu cha kufia that I was born for it. So no pressure, no no, nataki kesha, they know. Mi kufeli, no no, swezi yanguka, they know. Na napiga goti kuvipata, presni nyingi fully bada. So kwa nguvu zangu tu, ni kwa nema zake baba, writing legacy. Now nikona ngoma na commando, that's history. Toka mitaa mpaka chati sio lakini bidii walidhani hatutofika but guess what?
It's your time, yo. It's your time, yo yo yo. Muda wako show the world.